요즘엔 알린다니 breed boondocks gang hey 시도쿠 윈다 수비림스 소가 watch 요즘엔 알린다니 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 kijana tari misi lalangi kwa kazi na stamina mini na yoka ya jini wacha chumela lendani wacha chumela lendani
wacha chumela lendani na teka ngeu sogedho ama wendani chapi lale we lalisha uko ndani tangu ren squeezy mamkoba ni wengi tangu weng squeezy mamblina ni wengi tangu lolo squeezy wa mblambes ni wengi tesa joyo turiki shenzi Hadai lolo ya nataka chuchu Hadai kudarwa ya nataka munju Free Banton ya nataka buju Penda yeye kwa sana majuju Nilie ndani mangeus madudu
Wacha chumela lendani Wacha chumela lendani Wacha chumela lendani Wacha chumela lendani Ruma hazi tati brida upendanginyo Disenya radi nikichapa sinikif Na mihodari niwi chapa gana finyo Na hapa naisi mademo upenda fimo Akwanza ngoja amifika kejani Njato siya nataku utadhani amebeba meli Na mpiga luga sunajua ya ningeli Tunde siyo punde tusharuga kwenye bed Oh lord oh jesus oh brida Niwitwa zadi sazile na shugulika Niwaga rapa na leo nimebadilisha Na leta vaga Vibes old school kaza isa Na magizani ndo bado miuza madiva So if I'm on it I promise na leta fever Hiki shingoni I'm sorry hiki umeza Na hudi tena na tena sita kuficha Wacha chumela lendani Wacha chumela lendani Wacha chumela lendani Wacha chumela lendani
Kiti wa ikus miu kamgware Nimejiping makundi kustaki jagadale Nasiza gabaki wala nimetobo Kamari, kiwa mnyonyezwe ina macha muhahe Kamna mabishti kutuka inataka siksam Siki mapepe misi na yusukini shika Leta kaminje ni record niki insta Kademka rapa flani nimemanga story kuisha Elale ndani hathara netambu ikiza Nikae rada kama pedi chuma itatapika Ujuzi mingi ninangwa tika GBC Tano mwenye usi ya shati na kawika tiga
Mtoto alilia wembe sana nataka chuma Inawasha hadi anajikuna Nimwepeshe kijani magizani Atatishe wati majirani Hakuna aja ya ubani misitani Niko boost nina tools na majani Ni udun kilalisha ni utani Nichome tire nisafishe na ubani
Wacha chumela lendani Wacha chumela lendani Wacha chumela lendani Wacha chumela lendani Kijana tari misi lalangi kwa kazi Na stamina mini na yoka ya jini Wacha chumela lendani Wacha chumela lendani